Housing Finance ya miokuwa gire nteka teke kutumbula butonde bwensi no kukumi bobutilibili nge wajira kawifu kusimbe miti mbugazi wa ii kachukumi atano mosaza kochi munteka teke yo banke yo ya kusimbe miti ya kadekalamba era ya kuwagira nteka teke yo kusomesa abantu kubikuwa tano kwe wala ensimbi okwe kulakulanya nge sali ya kuteke wanyo kuzimba mayumba munteka teka eitibwa munteekateeka ya kasenda baguzo wazimba mpola baada yitabye ku mukolo banki ya Housing Finance kwetongoleza kaifuo kubangula bannansi mu byensimbi n'okwekulaakulanya musaza kochi senkulu wa Housing Finance Michael Mugabi agambye nti ekibatutte kochi kwe kusembeza empeereza ya banki eyo mu bantu bawona okutereka ensimbi mu mayumba.
Nito kumokutonde, batu wa detaka 150 acres, tuata andika program ya mini forest, okusimbe miti, netisimbe miti enansana, netisimbe miti soroti, netisimbe miti masaka, kakoo secondary school, nga tukwati ya one entity zinyo gedezo, abantu wa vinyo gede, etongo de vinyo gede, katukotu nyesu metuwade 150 acres, eti nisina tijaku tukwa na abantu veko, tijaku tukwa na, wade tijaku ete miti, netiteka mu, evina yeta yuwakulama nte miti, netuji simba, nokuta andika ne, n'abantu ba bulijjo abeeko tubayigirize bategeeki kyetutegeeza okupreservinga ebintu by'obutonde ekintu ekyo kikulu nnyo kikwatira mpola naye kintu kikulu nnyo.
Mugabi asabye abakooki bakozese banki eyo bazimbe ennyumba bawone obupangisa nga bafuna ensimbi ku magoba amasaamusaamu.
Housing Finance Bank ye banki emanyiddwa mu Uganda ngekulembedde mu bumanyiivu n'obukungu bw'okuzimba mortgages okuwa abantu loans ezinaabayamba kwezimba ntegeeza ennyumba katulina product yebayita zimba mpolampola mu Uganda bazimba mpolampola so n'olwekyo abana abeekoki abaagala kwongerako kutereeza ku renovatinga completinga kyebatandika nga bafunye obuzibu Housing Finance Bank katesembedde ku bantu abeekoki katujja kweyo bulungi.
Bino webijjidde nga Housing Finance Bank yakajja etongoza ettabi lyayo mu kibuga kya Kabaka Masaka City mu Buddu ne Soroti Muteeso.